Usanze twatangiye tunaganiraga na Noble Marara tubaza tuti the law of jungle, nyiri ufite ingufu cyangwa inyamaswa ifite ingufu iri inyamaswa zifite intege nkeya, tukabigereranya no mu Rwanda tuvuga tuti uri ku butegetsi afite amaboko, afite ubutegetsi, afite amafaranga, akandamiza rubanda abarya imitsi cyangwa abafunga bica. Nkunda gusoma inyandiko zawe, hari nk'inyandiko yasohotse ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2013, the 14 November this year, aho wajya uvuze uti wibaza niba abahutu baba bafite umurage w'icyaha cya jenoside. Wabivuze mu nyandiko yawe wasohoye, wavuze ati is the crime of a genocide inherited of being the Hutu or any crime liability for the crime of a genocide is a personal. Just Kambanda, iki kintu cya genocide crime mu Rwanda n'ubutabera mu Rwanda cyarivanze, ntabwo tuzi reality icyaha niki, ugikora ninde, ahanwa n'iri tegeko? Nk'uko uri umwarimu w'amanyamategeko, kiti cyaha cya genocide mu Rwanda ugikategorizanga ute?
Urabona icyaha cya genocide cyahindutse icyaha cya politiki. Ubundi hari ibyaha bitwa ibyaha bya politiki, hari icyaha kiriya cyitwa treason, gushaka gukuraho ubutegetsi, ni icyaha cya politiki birazwi. Noneho na genocide mu Rwanda yahindutse icyaha cya politiki, ni igikoresho cya politiki, ni itegeko rya politiki rigamije gukora iki? Rigamije gutera abantu ubwoba, kubuza abantu kukwema uburenganzira bwabo. Nacyo ni nayo mpamvu ryagiyeho. Tukasubire na nyuma ejo bundi hariyo nabondi babwire izina ryo muntu muri oni twavuganaga abantu bari bakora muri oni bakomeye, twavuganaga ku kibazo nyine cy'iri tegeko ngo genocide ikoreshwa mu Rwanda. Genocide mu Rwanda ukunze ikoreshwa mu Rwanda, Kagame yarayifashe nyine yayisobanuye ko agishakira kugira ngo agume mu butegetsi. Genocide yo mu Rwanda ibyo nshaka ko n'abatumva babyumve, kuko bayitubwira ni ukubeshya. Genocide yo mu Rwanda barabeshya, barabeshya, ndabisubiramo, ntabwo ari byo. Genocide yo mu Rwanda
ushingira kuri aya mategeko, ushingira kuri aya tegeko uvuga ko babeshya, Charles Kambanda?
Barabeshya iyo bavuze ngo genocide yakorewe abatutsi gusa, baba babeshya. Genocide no gushaka kurimbura ubwoko runaka, ubushake bwo kurimbura no gupanga cyangwa gushyira mu bikorwa kurimbura gurupe y'abantu ugiranije ibyo bumva, ibyo bemera, cyangwa uburyo wabo babayemo. Nane uyu uje ukatubwira ngo genocide yo mu Rwanda ngo yakorewe abatutsi gusa, ubu uri kubesha fatiza uko zimeze, uko ibintu byakoze mu Rwanda. Nta muntu utabizi ko genocide yakorewe abahutu igakorewa n'abatutsi. Ibyo udashaka wese asarimbaze mu rukiko rwose bandege baze hano bandege ngo nakanye genocide. Ibyo mfite bigihamya, mfite n'abagabo, mfite na documents zirahari. Ni kubera iki Kagame yafashe genocide akadifayininga bavitimwa narayikoze uko abishakira? Hari impamvu zibiri. Mbere na mbere, Kagame yashakaga kuyisha uruhare rwe muri genocide yakorewe abahutu, yashakaga kuyisha. Nayo mpamvu mubona aba ahora arakaye yuvuze kintu genocide, ibikurikiraho abazi ko ugiye kumbaza ati wowe yawe wakoze emeze gute. Niyo mpamvu ayikarakara, none wagatera abantu vuba ku buryo abantu badashobora no kuvuga ku kintu kiza genocide imbere ye. Uzabaze, uri umunyamakuru, ugerageza kubaza abantu bakora muri council, abadiplomate bo muri security council ya ONU bazakubwira ati ufite ikibazo n'abantu bahagarariye u Rwanda muri komisiyo muri ONU. Abantu bari kubara iminsi isigaye kugira ngo abantu b'u Rwanda bavemo. Kubera iki? Ngo ni abantu bari sensitive ku bintu udashobora no gusobanura. Nipfa kuzana ikintu ngombye kudisikasinga bakahamuka. Ntabashaka ko wagira icyo muvuga. Impamvu babikora ni uko bazi neza ko iyo uvuze genocide ikintu cya kabiri kizakurikiraho ni ukubabaza uruhare rwabo. Ibi bintu njyewe nibonye ubwanjye muri 97 ndi mu Rwanda nta muri mugeza y'umusirikare aho nararaga nakoraga kurara nijoro bafataga ubu hariye ka busunzu wacyo emirambo basangaga muri kamuri kariya kabanze y'abahutu abantu barakorekitingaga njyewe neza abasirikare babikoraga bakagenda bashakisha abahutu uko uwo muntu gusa bakamukubita mu modoka bakagenda kumukira hariya muri kariya kabande so ubwira gute ngo ni jenoside yakorewe abatutsi gusa simbyemera njyewe sinshobora kubyemera niba ashaka kurya bagenda batusimbukana abantu ngoze kugenda cyane bashobora kuzansimbukana nyine ejo bundi navuye muri kariya karere niba zansimbukana bakangenda kuburana muri iyo rukiko rwo mu Rwanda muzabyumva nzabisubiramo.
Tukiri kuri icyo kibazo chaze tukiri aho ngaho urabyibuka uribuka igihe Peter Lenda ashaka kuburanira Ingabire bamureze ko ari genocide denier kuko ngo atemera genocide nawe uti sinyemera ukavuga utufite izo fact. Iyo discussion nkeka ko irakenewe mu Banyarwanda kugira ngo dushyire hamwe ibimenyetso byerekana ko iyo genocide yabaye, dushyire hamwe n'ibindi bimenyetso byerekana ko itabaye, turebe n'uruhare rwa buri wese muri iyo genocide nkeka ko ibyo bintu bizamara amaranga muti
mabwire no bayobozi bo mu Rwanda twahuriye muri studio ya BBC London noneho akambwira ngo ndi genocide denier amubwira ati wowe ambwira njyewe ngo bazafata bazamburanisha gukora genocide denier nkamubwira ati wowe undeka kudenyinga genocide uraregwa kuba uri mu bantu bishe abantu gucibungo abahutu ukabamarira mu mugezi wowe wowe ubwawe ibyo bidabidabi kuri biri neza birandiswe neza rero
ndakumva
muranyumva wowe urandega kudenyinga genocide ariko wowe uraregwa kuyikora njyewe pozisiyo yanjye reka tubisubiremo aya mategeko y'umuntu ya genocide yakozwe bipanzwe n'uburyo bihuse kuza kubona icyemezo cya onu kiriya cyemeje ko genocide ngo ye n'ubu onu y'abakinyaga kineye ikavuga ati genocide y'abanyarwanda bo bakavuga ngo genocide y'abatutsi ibyo bintu tugombye kubisubiramo nk'abanyarwanda uzabyemera wese njyewe sinshobora kumvikana nawe fakti zirahari abanyarwanda Kagame n'abantu be bishe abahutu babanziza kuba abahutu ubwabyo gusa nuko mu bantu b'interahamwe batemye abatutsi bamwe mu batutsi babanziza kubera abatutsi icyo ni iyo aho niwo uyu muntu akoze iyo analize tuba twumvikana kubera ko niko bimeze noneho RPF impamvu bagenda bari ishyaka rya karuka genocide benumbera barabizi ko babesha babikoze muri ba politiki bwo kugira ngo bakumire abahutu nyine byari yo kubashakira icya ahantu hose bagiye buriya tugombye bigombye byumvikane mu gihe FPR yarwanaga mu gihe bafataga ubutegetsi buriya abana eriya groupe yarwanaga ntabo bari bazi ko bashobora kuzakomera bari bazi ko nyine groupe y'abatutsi itazemerwa mu Rwanda bari bazi ko nyine abahutu bazakomeza kugira imbaraga nyinshi niyo mpamvu noneho bagiye babakumira mu buryo bwose bushoboka mbere na mbere babanza kubaturaho icyo cyaha cyose abahutu bose bakakibaturaho nyine psychologically n'ahantu hose abahutu bajyaga erega ni imyaka yose Kagame ariye atafite umuntu mubaza byatewe na kiriya kintu abana b'abahutu benshi n'abasore ntabwo bashobora kuzamura ejo ryabo batinyaga ko aho bari bose ubose nyine bavuga bati nyine tubayeho kubera ko babigiriye mbabazi n'ubundi ubwoko bwacu bwarapfuye abicanye bose bakomeza gutinya abyumva icyo kintu Kagame yakizemo yakiprofise cyane yabikoze abizi ati reka mbanze mbashakire cyane gikomeye ku isi kurwego ku isi hose kitinyu abantu bose batinya nibakubite ubwo nyine bahise birukanka baza muri oni gushaka eriya kiriya cyemezo cya oni ariko mu gihe utusubire na nyuma mbere bakirangiza intambara yo muri Uganda Museveni n'aba group ya Kagame bakoze ibishoboka byose kugira ngo oni yemeze ko ibyaha byakoze muri Luwero bitwa genocide. Ariko none murabizi ko ibyaha byakoze muri Luwero ibyinshi byakoze na Museveni nabo ba Kagame byazwi. So bakoresheje iriya tactiki ya kera ya Uganda, Uganda byaranze kubera iki? Museveni icyo gihe yabuze abadiplomati bamukorera diplomasi kugira ngo ashakire bariya abantu bo muri Northern Uganda bariya abacori abashakire icyaha gihoraho cya genocide byanamunaniye. Yagerageje kenshi akagenda akavumbura amagufa yose bakayashyira mu tubati mu Luwero, icyo bita Luwero triangle, byanamunaniye kubera ko yabuze abadiplomati bemeza ko nyine abantu bo muri acori bakoze genocide muri Uganda, muri Uganda.
Noneho
bamaze bamaze gufata ubutegetsi mu Rwanda bakoresheje area tactic. Museveni yakongera ati okay, aya magufa yose yabo abantu bose abahutu n'abatutsi bose muyakubita ahantu muyarunda ahantu tugere tuvuge ati na genocide yakorewe abatutsi. Reka dusubire no ku mibare, batubwira ko iriya mirambo biranagaragara ibirabone myinshi cyane ngo egeze muri miliyoni. Ariko murabizi ko icyo gihe abaturage bose bo mu Rwanda bari miliyoni esheshatu n'ibihumbi magana abiri. None murabizi ko ibintu byose byari byanditswe ubwoko bw'abantu bari mwanditswe abatutsi bari kuri 14%. None ubu tuvuge miliyoni esheshatu zose abantu bapfuye mukavuga ngo ni hafi ya miliyoni, nuvuga ngo abatutsi bose barapfuye, bose barapfuye. Ntahantu wakura miliyoni y'abatutsi bapfuye bari 14%, ukatubwira ngo noneho abatutsi bapfuye ni miliyoni. Noneho ukanatwereka abasurvive mu genocide bageze ku 500,000. Ubishoboka muri bwe mibare mubaze tusubire ku kindi kintu. Ntibaranyumvaneza,
ndakumva cyane.
Tusubire ku kindi kintu. Muri 2005 nari mu Rwanda, nari mu Rwanda hakozwe ibarura ry'aba survivors of genocide y'abatutsi. Mubaze ati ibarura ryakozwe mu gihugu cyose rigatwara amafaranga yose, kuki tutabonye ibyaravuyemo? Njyewe kambanda icyo gihe yakoraga muri kaminuza, nari muri sisitemu nari irimo nyine. Mubaze narabyiboneye ubwanjye ibyavuye mu ibarura ririya imibare byagaragaye abantu abatutsi bapfuye genocide. Ndibuka ko bari 3369 na bingahe niyo byagaragaye. Noneho iyo report yagiye kwa Kagame icyo gihe uriya mugabo Musoni Protais niwe wari direct niwe wari minister wa local affairs ariyumva. Noneho akavuga ikibazo cy'imibare, Kagame yarababwiye ati ibi bintu mwe mubitangaza bizabareba. Uko nuko numvise Kagame yababwiye, ariko nabe nabyumvise nari uwe n'umugabo ukomeye cyane muri system, ntabwo ndi buvuge izina rye, ariko abantu be benshi banzi Butare bazi uwo mugabo w'inshuti yanjye uri muri system ikomeye cyane twavugenaga burya birazwi. Uyu mugabo yarambwiye ati Kagame ubwe yarababwiye bagiye mu nama n'ayo minisitiri Musoni akavuga ati noneho mugiye kuzamurira ibibazo bikomeye cyane, muzanyeye imibare aba bantu noneho ubu buhanga aba bantu miliyo muzabasobanura gute? Noneho mugiye kwereka ngo mwishe Abahutu
ibindi ibihumbi magana atandatu byari Abahutu, ubwo nuvuga ko niba ibihumbi magana atatu na
31 muzira njye mwisha umuntu umbwi ababwire neza muzatumira umuntu umwe muri leta mubaze se raporo yakozwe n'abagize ku icumu n'ikigega cya farce na leta bagenda nzu ku yindi kubandika amazina y'abantu bapfuye muri genocide y'abatutsi, iyo raporo kuki yazimije? Impamvu niyi imibare ntabwo yawuraga na politiki ya genocide. Ukongeraho na none ibintu twiboneye twiwe nk'abanyarwanda, hari ikintu bavuga mu Rwanda ngo ntombeshe ntabwo ndi umuhinde. Abanyarwanda Kagame iyo mnabikiye agenda abwira abantu ibinyoma akibagirwa ko abanyarwanda abesha bo baziriyayite neza sivuple sivuple abanyarwanda balazi abantu bapfuye ubuvuze ngo abatutsi gusa ahubwo emirambo myinshi tubona mu Rwanda yanditse hariya ku gasozi ni uburyo bwo guhana n'abahutu bariya mirambo myinshi tutakoze na DNA abantu bakaza bakavuga ati abanji barabishe iyi mirambo yose baharishe hariya ntawe itandukaniye n'iriya engoma karengane engoma kariya engoma iriya drum ya ni karengane
ya karinga
iriya engoma ya kera bari babambiseho amarya y'abahutu kugaragaza ko abahutu nyine ni vanguishi n'abantu niwebesha uzamura ya wogikita wetu zagutema nyine amarya yanyu murayabona uko yanyuze hariya ari amagufa menshi ari muri za genocide nini Kagame arabizi ko na magufa y'abahutu yakenye ubwe ari kubahana nyine ati n'amagufa nzayahana kimwe n'ubu arabibonye uko yahanye n'uriya umugabo w'umutu ngo wayoboye abandi bahutu muri revolution uriya perezida wa mbere mbonye umutwa n'amagufa yakenye akayahana Kagame we afite gahunda ye ikintu kitwa umutu hazabahana nyine n'amagufa yabo azayahana sababu yabesha abantu ngo yamukuye muri stade hariya ngo kubera ko ngo ashinguwe ahantu hagati mu mujyi stupid ese leti weje ma Fredi ashinguwe mu mujyi kurusha awo uriyo mugabo yari yashinguwe
mbonye mucyo
atabanje kutabura Fredi weje ma ibi bintu byose
abanyarwanda bagomba kubisambanda cyangwa kandi ngurikije amategeko yo mu Rwanda.